Capital Mixmaster DJ Schwarz. Welcome to Club Capital, the only club where you don't need to spend anything.
Koba kila lisha unda plan itisha hizo cake na majagu
hey, itisha mzinga bana ziki kam turore hakuna idha youth man we turore oldi kabisa turore turore meda ofisi turore turore alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam
simama kwa migu rusha mikono juu na kangoma kamenya isanza tukubanju hey, rusha geuka umeshika tu ukuta cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta ona vile nyuma umejaza tu mauta ni kwenye mkono adi mdomo niko luta kama zimeshika tu hakuna wachilia mademo hakika mtu na wapandilia stare yetu tume garamia cheki masa tumesha chelewa sasa nani ata drive na tumesha lewa hebu chunga au mademo na weza kupora tu wengi wa huko ndani ni wako cheki sasa tu zime nice iyo glass yangu niongeze zile ice ya juo ni tabliki toka sasa mpaka night
hey, itisha mzinga bana ziki kam turori hakuna idha youth man we turori oldi kabisa turori turori meda ofisi turori turori alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam alafu zikishika shuka na madam
shuka shuka
shuka na madam shuka na madam
odo wa muranga ame kam turori makek zikiisha mura tina turori tukimix na kindugu zitugorokie mina kata biko adi muni kurori kama dhudha iko fiti mina riada na kaita bidi minta city adi wada kima huru towa kutu adi nkiwa jaba nyorea mia pana tambu wala wama
hey, itisha mzinga bana ziki kam turori hakuna idha youth man we turori oldi kabisa turori turori meda ofisi turori turori alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam
hey what you know bogi genje sindo bogi genje unataka kucha ya kenya takwa walenje bogi genje sindo bogi genje unataka sura ya kenya takwa walenje bogi genje sindo bogi genje unataka picha ya kenya takwa walenje bogi genje sindo bogi genje unataka sura ya kenya takwa walenje walenje mrazi kwa ruai niko kwa warosho na jinuria na manguai sindo bogi genje sikuficha kiwalai ikifika gizi ni warazi tunachai yo Jambui bloody fucking, niko asking Nifike njati ya kafling, niko javling Na shikisha tuna wabling Made ziko big, juicy nanga time ya idling Yo, look safi ni manganya na setoka Ma weekendi mashashola na mogoka Mtati mbogi genje kimochoka Atisi sindo kunyamba ka itoka Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunasaka picha ya Kenya takwa walenje Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunataka sura ya Kenya takwa walenje Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunataka picha ya Kenya takwa walenje Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunataka sura ya Kenya takwa walenje
Tusiwa rasa ni tukienda bash Tunasetisha, tunasetisha dada Tunatafash mbaka walenje Dae ni hash Na siwa resho mepin kwenye bash
Bogi
Juni makeki mangwes tatato wa cash Na wakito wa cash na zundu wa shash Tunaseti hadi zi to catch Na zikishika sana piga atangasha Na ukitupa stepo mindo nda kukatch Bidole zangu sticking kama nda kupinch Juni komboka man acha nda kulink Usi tense siogope nda kulinko
Bogi genje, sindo bogi genje Tunasaka picha ya Kenya takwa walenje Bogi genje, sindo bogi genje Tunataka sura ya Kenya takwa walenje Bogi genje, sindo bogi genje Tunataka picha ya Kenya takwa walenje Bogi genje, sindo bogi genje Tunataka sura ya Kenya takwa walenje
Hood boy, honey boy, wamta Jutu sana, yeah you know I'm star Drinks on me, we gon' buy the whole bar Fukuza hii baridi na kafry siko nja Nivo wana sugar Bro, nini hiyo umeva Swaga bala Nikishika mic, pala madem wana Swalalala
Swalalala, swalalala
And I'm only getting started Crazy not retarded Rubies show me love, DMs are bombarded Anytime you see me, I'll be fresh out the oven Yanni hot cake, got the looks from my daddy Fobia yangu ni kufa msota So I'ma go hard kama punch ya kushoto
Onge, onge Ongeza hewa usinyonge Onge, onge Tunawapa mabidonge Onge, onge
hizi traki handi zina chafua meza muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, zote kwenye banki, mula implenti. Funga biashara kama haileti, kasalo kako kwangu ni kapeti. Ni yule boy wakangemi, ulizia pale kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani, bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama jomo, sipendi mizozo. Jifanye mchuaji unakula kokoto, nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo chonjo.
Master DJ Schwartz.
And everybody like this, we party till morning come. And everybody like this, we party till morning come.
Datu tuka yomu vienda, waita walete vyo kunywa basaja venda. Demu chansa bachireta, waita walete vyo kunywa bachara venda.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Zinyuma walogana zinyuma,
zineku zineru dijanyuma. You're such a beautiful.
Looking for love in all the wrong places. Shawty, look my way, kimala mala na jibeba so.
Kila wakati ni kuwana po,
na nikizidi kata majima.
Nazungululu mchitandacho.
Dadu tuka yomu vienda, waita walete vyo kunywa basanja venda. Demu chansa bachileta, waita walete vyo kunywa bachala venda.
Awuma, olea kwata kwata no use a mutima. Banange you're a winner. What your mama gave you is a killer.
Zinyuma baba zinyuma. Zinyuma baruganda zinyuma.
Zineku zineru dijanyuma. You're such a beautiful woman.
Zinyuma baba zinyuma. Zinyuma baruganda zinyuma.
Zineku zineru dijanyuma. You're such a beautiful.
Ha ha ha. Pasi mianza vinoma na ha ha ha. Wakine kapiti na maki wani.
Capital Mix Master DJ Schwartz.
Pitiki bounce blend and ibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Manda ma, toto andama nishe mpaka kwenye ba. Tunko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Ona za fast ni six zoe shi aga kak. Gilizo mapain mara moja kama better plan. Better than that to one better than the red is tani. Lopo kwenye bit nani tamu kama gandiba. Tamu kama gandiba.
ni damu kama kandiba. Ni mdamu kama kandiba. Teka kila banani nyonye kama kandiba. Ni damu kama kandiba. Ni damu kama kandiba.
Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umevaa. And me I come in peace kwanza kama biti kapuka. Itiko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
Deal 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 baby girl do real deal. Do ma ananeno tamu kila time me na spill. Ipata na go clubs unajonda lipa bill. Basi nja ukare na mejuna jwa mina go feel. Siyesi kukanzo kama madi ya makora. Banige pendo kwa kwa life yangu vimeja. Nibaki nawe mpaka tushike bakora. Suna jwa mina now my baby see what it did, yeah.
Damu kama kandiba. Ni damu kama kandiba. Ni damu kama kandiba. Neka kila banani nyonye kama kandiba. Damu kama kandiba. Ni damu kama kandiba. Ni damu kama kandiba. Neka kila banani
nyonye. Tene furahi de, kuna kiroro. We kamu tu. Tene furahi de, kuna kiroro na. We kamu. Wanna drinks na madem. I want to slide to kwa madem. Took it after my rich kwa bagem. Yonda tona dana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Ina pega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But bado na ko bang. Yeah, niko na
bang bang bang.
Drinks na madem. Bang 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 bang. Niko na drinks na madem. Drinks na madem. We come to. Sit up on a drinks na madem. Drinks na madem quick kamu. Sit up on a drinks na madem. Drinks na madem quick kamu too.
Sini furahi de, na kuna die game. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako kong, mbogi ni gimonyoso. Nika juu, jaju vile kakotika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko westing. Makala kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Drinks na mayengs, drinks na mayengs, we kamu. Sini kona drinks na mayengs, drinks na mayengs, we kamu too. Sito kona drinks na madem, drinks na madem, we kamu. Sito kona drinks na madem, we kamu too.
Nikangale au shashamane, aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare, aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nishamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Yeke man
shafashi na mbosho.
Yeke man
nyendete kigosho.
Yeke man
karedi yoga shoro.
Yeke man, yeke man.
Aka kanguna ni kamale yao mare mare. Nikamale au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane, akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden, wako majan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki noma hichakula ni ngori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski. Nani bush ina banshina ili ya Moses.
Yeke man
shafashi na bosho.
Yeke man
nyendete kigosho.
Yeke man
karedi yoga shoro.
Yeke man, yeke man.
Akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane, akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Hello mwambie ongeza sumu. Mwambie ongeza sumu. Kandisha mzuka pepe nifungushie. Akisha kukatele nitachishie.
Reload, reload. It's another one in Gondi. Kilo siku kwetu holiday. Super day, punguza chocha day.
Brother
ya safi IG yenye hygiene mwaga maji dripping wezi mop hini likafunga nikatupa keys Swiss beat alishia akanipa keys black and white daily zangu low key let me call it sick kuja na doki yeah yeah nasikanye nge nge nasihanye yeah 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 nasikanye we 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 Venye na ponga cho Kwenye boxa the only place na kwake ligi so Ligi libido, niko mangiri do NFL, NBA, izo mbili bro Spiki show bila gwala Babylon, nega nega wapido Wapido kama is a bitch Na weni wagido Mary Jane wapido hey, Na Mary Jane, ame come na Mary Jane I guess ni ile getha ya kumedicate Number 8 but a ball like 2-3 Balling na wengi wako chupri Ka upendi soka, we can kick it, can I kick it Uliza Bruce Lee, London, Paris, hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 that's yeah, Kanye, that's the Kanye. Woga ni ngware, bora ni ngare Entry ni sare, mambo ni shware Ule boy wa namba nane Legendary, dada ni dari Kisha ni ngware, seti kivela Chicago na
Nitatu kama ta Baby vile wataka Nushi ya na wameja Kewa na kile son kama Nitatu kama ta
DJ Swords on 98.4 Capital FM
Kula kasava ukisikiza baby kwaito
I love the style, I love the smile of everything oh
Kwaito, njaro, zako na nyingi ragazo Hakuna free baby sitcha I am a man sina umama Kame meshika sema mama mama
Me ya lion kame Mufasa Me have the strength to give you one night long I hypnotize it like a snake charm I really want for who I
Oh, kama ta Baby vile wataka Napenda vile wakata Bakache sakata Nitaku kama ta Baby vile wataka Napenda vile wakata Bakache sakata
African girl, you're born with it Anytime you see a moon, one all of it Diamond lips and golden hips One jana samata, kom ya no kama ta
Sexy girl, may you come Girl, may you wind from back. Sexy girl, baby, bam, bam, bam. Usi ago, baby, bang, bang. Oh, come on, baby, vile wataka.
Rushi yana wa mecha. She went until the sun come on.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke Niko isko mabiz na manjege wako ona, amejibeba ako fine Sura nzuri amevai, kweli nini uko high, piga mushu kwe high Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine Kazi safi inadayo, toto awili tunadai, njoki nduta na wamai Uko nini uko fine, jangreto walai, uko maji high time Takukata walai, tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai Nikimada sema high kwa vuva na rai
Tumawabeba walai
Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, skilo, wabebe, waskia
girl, she a bard and she know. She know. Check villa, many marda, she ro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kaki nyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki wakislim wakikonda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunagwash na bireza. Big tune kwenye glove wanacheza. Hey. Wabebe, skilo. Wabebe wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe wasikia.
Kama kuna kana mama yako kusikujama. Kana mama yako.
Okay.
Kama kuna kana mama yako kusikujama. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kusikujama. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kusikujama. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yone girl ka low tan dress. Nipunguzie stress. Bend bend ni ku bang bang.
Bang bang bang. Bang 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 bang.
Nakuna kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mabu. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate. Kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru giza ni tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama ma. Santo santo kaka kaka. Yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nduru nduru. Bakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Mixmaster DJ Schwarz.
Juzi, ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae italiano azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajua mana sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup.
Siri yangu when I wake up. I bake up. Siri yangu she bake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Muto maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
si atina chocho utatekwa utati ngoma noma nite bazenga dadi naifanya vihizi rahisi nani hizi kama doremi 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 kama doremi 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 ah eh EOU Rida waga bad boy tangu class 2 Nikiwa form 2 nitekana kwa loop Pinsi akanipea panwa tinioshe staff room Jaribu vile utaeza boro usidose mapema Alafu after meet you seke kitu kwa meza Kecha ni mabati basi kelele sitaki Jo mzito hata itoshei kwa kaki Vile ngome inachuna wache isonge karuma Moshi ndani ya medula kasi fila saunya Kani ganji misi nasi ntakuteka tuna luga Kani sura we huna jo misi jali ntakutupa Tingiza yote dogo dogo na doido Landia tinge keja nda kuingiza tana diro Brida utero wa kenyamu na mastingo Yoni sana menigoza big stingo Chiba sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy rahisi nani Easy kama doremi 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 Easy kama doremi Doremi Doremi
You guys
Mambo bad.
I'm gonna bend. I check in the kitchen that shy guy. Najua anapenda that sly guy.
Niko Erica length times width. Sina height but anapenda my length. She admits. One of us has to be the short one in the relationship. So I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua, tukaatafuta ani wametolea.
You guys, that bend.
Fanye akue klande Alafu trupas kwa the council Wazi It ain't no fun kama boys wapate Sivyo ndio alirudi kwa komande
Hey Respect your elders I started singing when you were still in diapers I'm a magician Kwa mziki bado touch ya tu ni Midas We dress the gear With so much sex appeal So tell my rival Nameless council about a viral
Kid Clara ni moto wa kuoti ambale Mbale Moto wa kuoti ambale Meza ni moto wa kuoti ambale Mbale Moto wa kuoti ambale The council ni moto wa kuoti ambale Mbale Moto wa kuoti ambale Genge ni moto wa kuoti ambale Mbale Moto wa kuoti ambale Na kuanzia kawaze wakale Mtakata mfungu ni shati ya iname Namba saba apewe mate Uliza manzi yangu mahaba ni nane Ukini cross lazima nkuvae Nimetoka ghetto nye ni rwale Nina umajengo kuliko wale
meaning ruin the tem genge.
So it's about that time y'all got to know about that cool kid Coro with that real nice flow, with them real nice caps and the real nice sneaks. I still hang with good guys and sleep with bad chicks. I'm hot, that fire, that fever. I still make the beats that bomb speakers. So I say rock you is a kwani nani how. Just know the cat's all about to bring the house down.
Nameless the moto wa kuotia mbale, mbale. Moto wa kuotia mbale. My tracks the moto wa kuotia mbale, mbale. Moto wa kuotia mbale. Kora ni moto wa kuotia mbale, mbale. Moto wa kuotia mbale. Leta ni moto wa kuotia mbale, mbale. Moto wa kuotia mbale.
Genge na fry tumto request ya DJ tuwe jeze. Sijika uneza kumbuka Keva kiwa radio presenter. Ethnic Fusion kila Sunday mzeal kwa naleta. Uneza kumbuka Binya kiwa DJ Club Jungle. Chwani ya mendeleza kuya yake tu hustle. Sijika uneza kumbuka vileka muleta bala. Maparo no majama mkwana tata tu ganga. Uneza kumbuka msani dema likuwa hizo enzi. Nirako na meamka na wanadaijo achezi. Sijika uneza kumbuka studio zikuwa ngapi Nairobi. Squeeze metoke everyday kagari mpia ditidobi. Kumbuka hati tona kitimbia kao hiki. Veteran wetu antutengezi ya imziki. Unaweza kumbuka siku mdudu haikuwa usitake imagine vile maboya alikuwa na raro. Kwa mizizi ni mapiga ma-interview maboyo alikuwa chini. Sijika uneza kumbuka matablo kwa gazeti. Zitokeshi maenda streak underground lakini steady. Uneza kumbuka kipindi likuwe netuwa music time. Sikuza ma-callbox na kukua na ma-mobile. Sijika uneza kumbuka zigzaga zoko. Club ni moja mbili ama tatu kisikia joto. Uneza kumbuka mobile parklands tukiwa shamba. Tulifukuzwa jumaboyo aleta ma-blanda. Uneza kumbuka mdoni buika nation na kiwika. If this uza mbako aloa na msikiza. Sijika uneza kumbuka danolo metro saa sita. Wengi wenyu mkua toi naenda alipiga nye vita. Uneza kumbuka Niko Gage, Niko Maji, Niko.
Nishike mkono kupe weke safari kule. Tumikotoka tunasonga za kila mtu cheka na kumbuke. Nishike mkono kupe weke safari kule. Tumikotoka tunasonga za
kila mtu cheka na kumbuke. Capital Mixmaster DJ Schwartz.
We don't cause trouble and we don't bother nobody. Hey, Shama baby, you know you got the body. That 8-body shape will not make them want marry. Give me the ride all night, she want jammy. Me jump on it and you know she come from me. She get me confused and mix up like granny. Me there on it now, stop work, she like sunny. Me go on it like tractor. You can be the nurse, I can be you no doctor. Stay on it, girl, never change you no chapter. Give me the ice cream, come give me the doctor.
I'm so much cooler than you think. Na CCTs and pack I sing. Yo kitu natafuta ikuwa pipi. Ini mixture ya tupa kata ichi. Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white niki feature mtaona kitu. Na jijua ndo maana na insist. Balance, balance.
Balance, 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 balance
past na wangu kuna different ways. Kwa masiku mbaya kuna better days. Upcoming anenda kwa major bay. Kwa mode mwada kwa takuwa reza lay.
Tulizo nani yako in charge sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriti. Apana sita sita hizo namba za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Apando na jione mbona itrophy sweet keep. You know the drill naenda in too deep. Piga my deal no time for sleep. Shine paka wane wana need cook quit. Showstopper, not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forgetter.
Balance, balance.
We are the best of the best. Success permanent.
Balance.
Unacheki superhero na mission.
Capital Mixmaster DJ Schwarz.
Game ni nae mwabi ngine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekend zima kasi mi come dead. Ploya kukufanyo se machine come ten. Don't fold him na kuja na breeze una smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black dude chin. Window ni lip tint kabla uhami mjin. Ningumu resist cheesy fly kamim. Before ni shash to me mbinga take mimi. Body leaky, melanin do chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni my king true na my queen. Squad yote mpaka DJ.
Black,
juya kwa mgeza tire.
Black,
competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Black,
Michael Jackson.
Black,
bank account on.
Black,
spend my cash on.
Black,
and her ass on.
Black,
competition na icheki kwa kio. Kwa yake pia ni black on,
black.
Na ni black.
Boys club tumedunga maope na nyonginyo tuko moshi. I swear sezi tell pali tuko tuko setere sese. Mchezo rezeze, runny shit ya ni mubuture sese. Sweet bank wata champe das. Dania ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini kwa divine na gedai. There's a will, there's a way niggas inji andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Kwa nimedunga black dan ya G-Wagon again. Nena black model and a friend. Chupa ni black taxi intact kwa swag.
Nasumbua kakibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ
black.
Kwa mgeza tire.
Black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Black.
Michael Jackson.
Black.
Bank account on.
Black.
Spend my cash on.
Black.
And her ass on.
Black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on.
Fanya kama unacheza isokoto. Yenyuka gilika basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Binyuka binyuka basi isoko. Binyuka binyuka isoko seko. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipele kempera mpera. Maria baby wantana mera.
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Minataka hiyo jeje. Popote ni kukamata. Ulimi pake mati. Minataka leo ujibam. Mesonga ni kupakata. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isokot. Fanya kama unacheza isokot. Binyuka binyuka basi isokot. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inokoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut, sokoto. Ikune kama nazi, sokoto. Ikaze kama nati, sokoto, 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 sokoto. Baby do me coconut, sokoto. Ikune kama nazi, sokoto. Ikaze kama nati.
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Sokoto, sokoto, sokoto. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Monica lift up my feeling.
chalozi tupande. One time tuwashe chiko kwenye kite. Hevelo nani kangamo. Mimi kwako chinkololo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani kangamo. Mimi kwako chinkololo. Ata niwe kibogoyo. Nitalamba filo lolo. Sexy mangaro umeoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Finya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Finya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. I'm a fire band. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unavyo nipa asale. Unaniganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Kabilo naniganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Nitalamba filo lolo. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona piga ngeta, ngeta, ngeta.
Get done getting better than this. DJ Swartz.
I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up. Hands in the air, I say get up. Put them up everywhere, go get up. Everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I'm bigger 10 years, you may watch your villa. Some of them are hate, cause of how we keep it below. It's just the wanna be when they look into the mirror. Sissy, you're my killer, 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 killer.
Hey, Kasapunyu, do you bless me, make grow, Kasapunyu? Do you bless like a boo from Kasapunyu? Hey, do you bless in a Nino? Come on, what you do, I need to make everybody know. How you're there?
Normally, me mean in a state, how you're there? This way you gon' find me every
every day. Or you're left, I may not care what they say. Cause you're left till they put me on a grave. Hey.
Who keep the camera on the mic is a Nico Rido. Who can you go by a Buddha Nico Gorido? Who you to and do that was a taking young in you? Who you taking you, my was a taking more in you? I took a bezu, do not come to Kitana. If I be sick, I want to check out. Meditate to kick you as it turn. Police, you wanna quit your kusumbu or to be done. So bring it. Come on, I know my Buddha, but soon as I bring it. Come on, if you're sad up here, never to bring it. Come on, Nika super. So bring it. Soon as you have this, Nika, baby, gotta bring it. It's a good son of food, a super too. Boko, I hear a legal loot, a too. It's a fool, easy at a super too. Vascani, no, my mother, no. Hey, Casabunu. Do you bless me, grow Casabunu? Do you bless like a fool from Casabuni? Hey, do you bless in a nino? Come on, what you do, I need to make it bad, you know. Oh, you're left.
Do my limit. Stay,
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Kichi wa vile manze mi ufile. Iba tanela diwa mi chibeba. Alafa we mjanja tena. Lazimi tani bamba vile jana. Kichi wa vile manze mi ufile. Iba tanela diwa mi chibeba. Alafa we mjanja tena. Najue tani bamba vile jana. Mimi ya muwani wewe kabisa. Hata kama exo kona jitisha. Na kwa mana wewe kimaisha. Nita kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
urembo ungeua, ungeua wengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma, we seem soft na umesoma. Maka mabuda wanatamani vile wanaweza penya ndani. Ukingara mini ufue nguo zangu, wana karibu kuchungulia nje zao. Ukismaila lafu wakulie vako, wana shika dabu, wana toko. Kichua vile maze mi ufila, kukatane na riwa mechileba. Alafu we mchanja tena, kasi metani bamba vile jana. Kichua vile maze mi ufila, kukatane na riwa mechileba. Alafu we mchanja tena, kasi metani bamba vile jana.
Capital Mixmaster DJ Schwarz.
Nina kamoka sija igongesha, chezo bado sija upoteza. Vile nimekuwa nikikusoma, sana fantasize vile leza kuona. Smell ya perfume koni poa, tena dress code yako ni ya power. Ina show feature zote uko nazo, na wanda kila mtu anataka pite nazo. Attitude yako vile noma, we seem soft na umesoma. Waka mabuga wanatamani vile wanaweza penya ndani. Ukingara mini ufue nguo zangu, wana karibu kuchukulia nje zao. Ukismaila lafu wakulie vako, wana shika damu, wana toko. Kichua vile maze mi ufila, kukatane na riwa mechileba. Alafu we mchanja tena, kasi metani bamba vile jana. Kichua vile maze mi ufila, kukatane na riwa mechileba. Alafu we mchanja tena.
Maisha angu tamu squeeze na nrarukia mba, lakini mama kituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa, ama nanze kukunywa. Ona vinyole zangu zimerefuka, mpaka hata waniambia zipunguze. Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si, na zote zikopoa kapte limekiwa mnazi amemigusiwa. Kengo mina kubamba basi, sukatike neke na kushika, songweze sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke na Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana, mpako vunje mguwe, nsidia tukuimba. Tujano limshiki kabidi mwachia yao. Besti yangu wakaza kubishana nao, wakana mazishwa na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka, so nangali hatu wakiva. Nyama choma kila mali, kachumbari poa lakini ongeze kichungu. Walo wameponea wapeleke osi, watatibiwa na madaktari. Hawa ingine wakuja job, wanasema leo ajamalizi ole ganji yao. Hey, uspotibiwa saa, ito natumeisha yako kikuacha. Lakini suyo nasiwa, sitaritu bada madakike, bada madakike. Hebu niambio pande ingine nikupoa, ama nikubaya hivi. Kumetulia, ama watu wanaungua, ama watu wanaiva hivi.
Elevator onjaji ilikana mbogo Kingi tasaundaji ishashikana na bongo Jumanecha kishikana na nunini onkorogo Nachanganya kilizenyi kwa kichwa zilalipuka na kisogo Jumeka musiko na itaraga ridi Jumanecha na mimi tuwa itahaga ridi Kwa kla
Mwenza na ni mwenza
Borati
Mamo sile mwendra
Kumanisha neza mpanisha Ka big panisha juu ya kitanda Mcheze kama gita na nilazima Nimeze viagra Kajwa kani mkono zangu zani washa sana Na shindo na shika manzu inchi gani hapa sasa Nairobi ya undari salamu tetu hapa spasa Lolo lo bintu wa bongo ambeba mavishungi Lazima ndaza mandani nisha maliza mitungi Jumae alisema
Inanyuma sana
Shungi drogo
Nitamu sana
DJ Schwartz Mambo Bad
Maganda. Wakati umewacha vile wakati stage unapanda Mimi sanecha no nini pembeni tuna glass za wine Tatafuta mwenza ukiweza Njona ikat Kibongo bongo kirema wata kuchukulia Usishangae watu wata kuibia bia Oi.
Ah, la Hispania maimsiku Kenya lika 3 months hivi Ispokuwa chwakali bongo jumanecha na mimi Iwe Kenya ubongo mademu chora saba Nikutana moja na mbia That's my favorite number Akinama join na nibamba
Machizi tuko play
Shastuka
Tukisikiza hii beat
Sinawuka
Umuziki mtamu mtamu kweli kweli No nini we no nini Mina mbea ibati bora isisha Malaki unapositi kudensi tuku na zidi pambazuka DJ Johnny anapambe kasha pandisha mizuka
Tutafunza nani mwenza Anayeweza cha kucheza
Sikatai lakini blessing kuwa haindo mana kila kumbani Kujina kumbani Zaki siku nisha ingi ya club Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu Never shall we come Haya hii ni ile club ya ajabu Na hanyo acha kwenyeshe venye haufanyo Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo Si unani like na mina kulike So tuna like ya na si unasike na mini na psych So Tuneza anza kutiai na ashara ruka Ashanza kucheka kiswahili na musha Hata kamba ezi huka Kabla jamka Hajanza kuenda ni shamu Wagizi ya smano fais na sambuka
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Sijui itakuwaje Hey, kumbe ni under 18 Jaji, tuleta chupa tatu for me, myself and I Juka waida mwaga peke yangu, sinaga wife Lucky today, niku nasty Nina shoure, nina manzi Walu nikataga, leo wanasikia ouch Juhuwa na mahaga, zina fit kwa couch Bizuri sana, yani ni mzuri sana Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana
Nika tadie University of Nairobi
Ukumpandilia itakuwa gahobi Aka nisikiza, tuende walk in the park Nika mshika, tuna talk in the dark Mabody language, aka bubu talk Kapo Jivaji Gardens, shastukia makoku Wabi ya idemus jana pia wenya ngau Migudro yangu ya na wikame za hau Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Sijui itakuwaje Kumbe ni under 18
Moranga nimekam na mandom Tuzitere nina sete zimetoka ngang Kina wako wezi mpata mini kasadam Mboko mna reda zini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Tuzitere tuna sete zina karam Boko haram
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Akosho polo shon mapu nyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa madam ni kani dento Nazemi ni ya ninangu bila njugu Unastuka na utadosho na kirungu Ngeus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anajundu Toka grini na jaba ni kuchumni Kusetie kichomni, kurolie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho Nikudarue before, nikuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko Haram Boko Haram Boko Haram Kizi tiri tunasiti zina karam Boko Haram Boko Haram Boko Haram Kizi tiri tunasiti zina karam
Piga koto, watch mana kingoto Shika toto amejazo na kijoto Bile ngumu adi kuliko kokoto Ako kijani ni mkule tukimboto Haram ni moto zikishika teka ngoko Gizani ni kunguri kumejama popo Itabili ndio ni jenge kikoko Ndio ni pande ni jengwe ki round 4 Na murambi na muratish kwa kikombe Ndio ni sani vzile nono na sikonde Kama 40, itishe zote Aki rombo saa, ongeza toke
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko Pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam Boko Haram Boko Haram Boko Haram Kizi tiri tunasiti zina karam Boko Haram Boko Haram Boko Haram Kizi tiri tunasiti zina karam
Kudi wa muranga minika warufuko Niko vya pidi meko meko magomboko Wadha wa hitika kijileta pita nako Na nikishodhura ongeza cocktail ya karofo Niko na risto, za uka gito Juki na bosco, mambogi yao Walipoteza, mavaju zao Kwezo mikono zosi kwa mademu wao Nishaevu tambicho nika swenki wa githomo Na misi fala na jono nuka kama shono Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono Ninaje round moja kunyo super kono kono
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko Haram Boko Haram Boko Haram Kizi tiri tunasiti zina karam Boko Haram Boko Haram Boko Haram Kizi tiri tunasiti zina karam
Oya, 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 oya Ni uneza nita katilo, uneza nita kwako Elo niko na mbugi ya mbundo, si Tunakuja kutakisha Ulisikia kwa hiki msino tunakuanga my headmaster Ni labda mkuwe deva Kabisa tumekuja kurori ya kutakisha
Club Capital with DJ Schwarz
Sisi tuwapeleke na rieng mbaya sana
Capital Mixmaster DJ Schwarz